studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Keita to bogi jande gafandu hala Mamadou Sama Seku jam wali sakraba kidibe to fana tonno les régions kulukoro wara hore goddo wadama jamma alal barande de do darande yo ben won gorko mo hore mudum tacca fali galli makko ben wakkat jun o sababu mudum andaka jamarande kay mettama sanne fewde lamkobe to bura tonno les cercle yoroso jamarande na wembani wayde de nagu ben ciagal wara hore ciagal ben wara hore ji ko buri himbe jeegom e de darande ben e dar lam o beddude hinnade kabar de nagu himbele gineji mun en Edi Mawludu yambinama le jamma Bamako do e len nokuji goddi leedindi e wi landinibe ido yambireji di di ngoni sembe kabaruji amen hande beten alkamsare joi leerum wambe ben hitande 2020 bismillah sakirabe kasan nambu yonki le ngalure fana ciagal masimbingol gorko goto jamma albarande hultama ben hultama wide mbarado o modo galle modo ben abadum sukabe nayo wakkat jun o ben gollube dun be jitaka fedde leedindi ben humanide hakkeji tomonte en dardi lam o darnade ben darnade kabaru denna ku bibe leedindi buri fuf kambe yubiyabe be keddon nako heben en kon jara e du fostango usman nyalbuli
war hore goddo wadi fana ciagal ngada do e fewde biddo debbo jubiyaajo ramata jara mo fa joni andaka hebe ngaddun gorko goto kase duddane mudun tadjama jamma talataare fa weta albarande himbe be anda ngoni ngadi o war hordu leydi ngendi sara makko bete albar hande woni ko yummi tawi tew makko bibbe makko ana darte e lamu ko be daro e dande mu ben yalla ana ande hebuni ciagal warbe abbibe
woni saka wala
ko bawmo wiide e di masibaji bondi lamu o daro e dande mudun yalla tidalla o an hebene jogal saminen ka wala fuko mbay wala fuddo mi mbay wullitaade nyaagunde Allah de ngadammi himbe worbe saran o nata e juude amiri gendi ndi kanye kanan koobe ngada e boode mubben fu yalla hono di war horeji ana cella wi horeji commission nationale du droit de l'homme CNDH agi bouboare di masibaji lam o han darade do darande mudun darnaade de na gu bibbe leji ndi wi makko lam o hani wadde no wayfu yalla bibbe mali fu ana denno
lam o an han darade e darande mudun hono bamiri adiji wiide darande de nagu bibbe leedi ndi fuuni lam o hani wadde fa bibbe leedi ni keba denaago onno wiira le nuugal sarya leedi ndi bi leedi fu won hakke wurde hebude denaago
Horejo Commission Nationale des Droits de l'Homme CNDH Agibou Boare holiti metimude war horeji ngadaade leedi ngendi faanandi ko fa joni andaka wadbe dum
odum baawi tuttu haglaaji modo do mbiyen kabaruji amen bangal bembe amen Facebook e kaydum Twitter yontere jabbinende gullirde vérificateur général toti lamu kobe hebe transition be mbiyen tongade mabbe cakite yaltinide to tongade mabbe mbiyen cakiti yaltinede yu talkuru du gullirde furuba chapantati goonde kore ngada du kabaru jawdi mun en e ko nande mudum yu gullirde hono mbiyen kumanide demal jande e yigaji leedi keddano ko heban en kalifa goita e du fastango Ousmane Nyalibouli
Lei tongande chakitinde de bureau vérificateur général wadi holiti wiide jawdi nyaki sanne lei gollirde kewde leleji mendi bangal gollirde la morte de le hon goji ngadaadi holitam wiide leedi ji ndokkam himbe be kana hokkede de holiti wiide dutti dallaaji ngadi bangal jawdi ji itete di ngatte do yamirore lamu o hedde gollirde humuninde demal holitam wiide ton du ngoykaaji ngadi faabo goji de lamu o watta no hani waderede non teddinaka engrais ngaji ndokkaadi di holitam wiide haybiraka no gasiri tagadun le tongande holita kasen wiama jawdi jingu jama le gollede kewde hono cour supreme office malien de l'habitat mairie commune di dabo bamako kanye pharmacie populaire fayotade gollede AMRTP e wi bureau vérificateur général de tongande faboto horaju leydi men en lam hakkundeje o faddade wujugol jawdi suudu baba
yalla yambide mawrudu yela aslama hewbe yu yade nyor yu mbiyan ujinaji kiwdi yimbele urube ledi ndi kanyi dunda lede kirondirde meden na hauruide le ngalurende mbiyan yambide mawrudu lamburu nduladu Mohamed al-Sallahu alayhi wa sallam ewi hejabe lamu kumin mbiyan ewi hejabe lamu kumin o mbingaldo kawrutalla dina na nafasane kebe nuku wa ketana kuheben en Abdul Su kijadu amentu nyorotun edu fashitango Usman Nyalibouli
honu wawiri hengendi nyora ujinaji al-Sallame jayi haurude ejulde al-Mawrudu sudu galle serfijo mohammed uldun sekna haydara andirtedo buye jama kewdo wonno le mudon honno wowirino dubi jabbede usman waydarago o burkinanke joni wonno labta o mahawra e almawlud to nyoroto wana joni woni arande ko garmi do fay abbanjat ana warano nyoro hawrude almawlud edi way hon ala ada le galle amen ko jidimi sukabe andu jokka ngullawol ko wana o nokku himbe nokkuje godde de jiwre le leedindi yaade le gendindi e wiibe alislamen hawrube hen yedum nyalo mobe dartata o mojja allah watna be duwa wuji
amta qur'ana kam
min bali meden jang qur'ana min je genale wadde duwa wuji min datte juude sekuji ofu ngadna min duwa wu min tewtidu andude ko woni wadde nyoro do nafa mawdo woni e mudun fay abban ana waranno do kanyum tewti min jokka wadde dun edum beydina kam dewal allah min kudwar jurumi min nyaage ki duwa wuji do yanande sekuji o sini mi wala bodde fam wirfito min nyaagota allah duwa won jaabete e wi mer commune urban nyoro ko wana dina al mawludu yo nyaloma du mo himbe gendindi beydorto kebal jaaguji kewde jirot le mali nabede le gendindi en wadna himbe nokko o nafa du wonnoko abdul karim so hebin studio tamane juude nyoro
botu do men dawrol sinuji fudan beta ko oto nyonotonno le region segu le balle nay jamarande e kanya hejabe lamu tewtan dabare wonande telaji denagu gundili circle o gilla jena jonte kewde andonno ana wara lewru hande jadin ko be napili nokku farabugu fa hande li kabaruji di yimbe bura le circle yoroso na bemba sanne batte ben kewal hipngoji do commune mabbe do wuro mabbe gilla ko mbiyan ambulance mabbe yabbi bombore irande latri sababu yimbe jeegomo e kanyo dun wara hore zufure dido wattu septembre jabbi dundu kulul nati le odo nuku gondo e le kerol leedu burkina hipugol taktingol gol yo nyande jettilur octobre jabbi dundu fewde e mangal pade en haybobe sous préfet o ndendo jamarande waddi woytango fewde e lamkobe yalla e be huncana hore denagu nokku mabbe kedanna ko hebani en kedjar amen to yurusu tun ali haydara e du faistango usman nyalibuli
kedjado lam wala mangal padde de fu wala le gendi bura handen illa bonanda wada ton jetti lewru octobre yabbeno ndu himbe gendini ni njopira e be kuli fasane don ko cedi de goto nokku o holliti vide himbe gendini fu ana kuli lam fu wala do sous préfet wala do gardien de fundilli e be darte e lam o daranade denna ku gendindi on ko gondo bangi kero leedi burkina wattu gonde hande o ko men jidi ko man o wartire mangal pade ngadde soldats en yo yoro so warde darnaade denagu amé fayse sini d'accord de won yoro so to ana welami wonno ko rew ngendi du dartata o debbo goto gondo le fedde wotere le ngendi bura ana sulli sanne ko onno ko gondo hedde kero leedi bandiji ana bawi nadde jaltira no weldi dum ben nodda ngo ngada me fewdu elam o yo darno denagu kero leedi ndi dara du haltida wombe tiagal wayde dejerende yalla pamaral ana wada dum way wadde fa denagu hebe kero leedi ndi bi sini andari bangi do himbe narra jaltira no weldi dum en fu farde lam o wirfitade janginobe gom ele gennidi kanyen du kolleti wiide darnan golle faado ndena guwarti woni ko ali haider hebin studio tamani yude bura
gollirde humanire jogal lamu e kanyen denagu de kaf fuddi nyande 30 ra jabbide de le bamako do kawrutal ko wiyete réseau media RSS fanda mudun woni yalla ndokobe kawruju gon en gonbe henbe na hinno no fevri hipugo mbien huptingol e kanyen famingol jamarande do kala ko woni sifaji jogal lamu e denagu leedi mali kedana kumba ba kanko woni horajo de do fedde ko halni khalifa goita e do fostan usman nyalbul
ko men jidi hokki dede juude min darano faabaade do holitinde komin paami martinde himbe kumpa fuburi daranade yalla goldi dalana wada hakkunde civil e mangal padde yalla himbe an keba gorra no jidi sabbi sini wiyam wayltere wada lam lobbo wada kina himbe keba denagu de mile se halande denagu halam hande ede andi fadum hebe kina goldi dal wada denagu de hebe tatteji di fu bangal hirwere bangal dina bangal ngure fa yottade fina tawa denagu hebe du bangal terroriste e do hande yutti do en tek tek yide nedda ko antidi
ele kabaruji nyaw covid-19 nyande alalbar nay lewru octobre hitande 2020 mbien kambe docteur en leddi holti wiide nyibe nyawbe noga en jombe dikke hen mbien sappo en jago mom chamtanama goto heddike hen deno so dum fu fawrintinama wakkat joon o nyawbe be yo nyaay taton e temene jago mo en jennayo ane mabbe unnaadi don e temre njodo chapane njeno gu samtanabe e temdoro chapane tato en jeddo iwbe ndono bangal yewtere nde keddo na ko min en mumnatu sendebu studio ta
zamani.
Bismillah mona e hejo men acti covid ko bete hande anadu kabaru nyobe be saurama jaggal yaltugol mabbe le sudu dogotoroji yoka be koliti wide yimbe anakula be tawenen e wi mabbe nyaw coronavirus yo nyaw hono nyaw keddidi hettine Umar Waygalo kudu majuna
kanko Ali Ibrahim Yusuf mo nyaw coronavirus hebi to tumbuto sa samtana holitidi ila odon nyaw nangimo hednama tiagal wattu joni o odo neddo o wi wala fumo wa hebude nyaw coronavirus o
fahande be nyaw on nangi anandarde kite bonde wattu yoga haya himbe ana chapobe nyaw on nangi wida anni o nyaw coronavirus ana wonno e mudu ka dum hatta min jokkina wadde golleji amé min mbura ngurda amé sabbi mi demila men ciwada nyaw o
nyaw coronavirus hono nyawuji goddidi ngorlino wordi neddo no way hebude samtene non kanko Ali Ibrahim Yusuf o holli tiri wide
min hakilo ana walti bi wondi gollude e golle am mi wi'an tan coronavirus ana wonno he am min kay kanko e ubal kanye durma fu yo gotum hakilo no wardi no udilir jettoje Allah mi selli hande basu wala hem a wi'a hon on nangay nokanni himbe hewbe nyaw on nangi jeeli cuddi dogotoro sawrade chantana amadu
du etawade fu andambe kabaru cellal ka koliti jamarde tinno wattana ko he mude hakile farento no nyaw o wori
hettinen joni lamdi keddotobe men yo professeur akori ak iknan keja do habugol la nyaw coronavirus le lady mali jaboto dun
allo prof allo docteur le lebi chakiti didi en takite nyaw wana fandi ko rata himbe sabe dum waddi dun
salam
avec le sabe humpito ngoji gondudo wadde de lebi kewdi joni wala fu yiwdo e nyaw o le ciudi docteur kominaaji di fu maddo al hali makko dogan wara lawlaw dar i jamudo yalla won e munna na o wala mi cintinde wiide do mali do ima daraji kewdi ngada le leedi meden di pati nyaw o lanya min gadi e bawde amen fu yalla golle o ana yara no yidira takite le leedi andi himbe heddibe e nyaw o le juudi doktoro de wana non fufuti hewde
yo dotti mata hejo acti covid hande pati jegiton o rombawi hettinade dun non de muydon fu do bembe men facebook na dun nodde mere mere do viamu e 37321 o rombawi hokkude min na hakkilaji mon do majundun
sijo tamani
Studio Tamani, yo pabal lamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Sakrabe bangal kaboruji amen de region ngaji di yam biantu boflabe ton hultama wiide fesagol nyaw bubol timmi kenyan nay liwru novembre hitande 2020 iwde nyande chapantati e go warde joni mbiyan ko boriji nyaaji tapande tato en jeegomo sukabe be iwde lebbi tati yaade duubi joyi mbiyen totama podde de e wi dogotoro nuku o on darde sarawe hokkude sukabe de do podde holti wiide dun nyaw coronavirus wala e majje to yoro so ton hono mbiyen notade noddango kabaru projet pabotodo mbiyen pabotobe ngal do landul wonno fanda modo kawtal nyande talatar jabirende hakke sappoyon sukabe ngari ngal do kawtal ngal landini ONG adilo e do dawri dal programme ibiscus imade mudun e wimabe yo habude rafibgol golle antiminan kabaruji di to kay ton no mbiyan hultama wiide fayboyata television kesso auditete kambari dun no groupe mbija kay info mbiyan jeedo odo tele o e kanya gollirde conseil régional ndenti landinde kawrutal ndokobe kabaruji nyande talatarende do itu mbiyan auditingul kay tv sartangul nyande noga e go lewru novembre ndenno e be darda jamarnde fuf warde hawrude hen on timita kabaruji amen hande mi sinon tan on baawé sati fuf umbitado do bembal amen mbiyan www.jotmani.org madun no don viamu 37 320 do sede yotra meden wowande
sido tamani